I'm in love with a stranger. I'm in love with a stranger.
Hello, kubira tayimbo kwagala by album.
Okwagala, 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 okwagala. Okwagala kakufula malaika akavuisiko kayimbako kikandita joli nkubira kayimbo kwagala na 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 nyimbira kayimbo kwagala nkubira kayimbo kwagala. Na 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 na, nyimbira kayimbo kwagala. Chobela bambeyo, chimanye nkulowoozaako. Abakukwana banjeyo, naye nze kwagala. Era ne bw'oyimba bambi, nzoniyimba nze bambi nkufiirako. Yewe kiwundu mu mutima gw'eddagala. Matino ni mwenzi ze bambi kwagala. Wanzi ba maso we wange akayimbako okwagala kakufula malaika akavuisiko kayimbako kikandita joli nkubira kayimbo kwagala. Na 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 na, nyimbira kayimbo kwagala. Nkubira kayimbo kwagala. Na 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 na, nyimbira kayimbo kwagala. Kayimbo kwagala nkubira kayimbo kwagala. Na 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 na, nyimbira kayimbo kwagala.